nzindi kumoyo zizanjoli Yesu mkubulire chinesimisa kwagala nyo kubanga wanjagala bwata mwebangamba mukwano gogwa kusafu lwange ensalawo kukwagala nga bwe wanjagala kwagala nyo
Vivala mia kama kange mikuwa osanity Sinzi wa mukama kubanga byokola byewunyisa Chinjiba na matendo
Singa ne mama, singa ne tata. kukwagala.